Zezi jesho zimpia, zungula flow hivi ndo nazivusha. Mapokeo mifuko yananitunisha, kutafuta hela na rahisisha, kwa kufanya tendo la kuzizidisha. Ati mlinita kwa masho, mule mule, palipo joto za moto, kule kule. Tanipata na ice na poza nile, ubaya wa kutumia njia ile ile. Hutoweza ingiza pesa zile zile, ili kuingiza ni lazima kuumia, lakini kuitunza ni vigumu maramia. Ukiongeza hela za watu watano, wataongeza zako mara 25. It's working, kawaulize market networking. Chizi wali kuchukua mademu. Nipo kazini na kazini mini karamu. Kalamu inaandika na choishi, so sina cha kuandikwa muandishi. Si uzi gazeti, na uza shoza wenye magazeti. Naweka mikakati kutengeneza bahati, mkali nani sibeti. Kutengeneza hit sio kazi rahisi, lamini kiraisisha tunikisu na hisi. I make my money simple, my money simple. I make my money simple, my money simple. I make my money simple, my money simple. I make my money simple.